like I have a spiritual father in Norway already in Tormod.
I feel like I have an only far here in Norway, that's Tormod.
I'll tell you a little bit about what he started to say.
Jeg skal dele litt om hva det han begynte å si.
Something we did in Oslo together.
Noe som vi gjorde I Oslo sammen.
And Tormod was with us the whole time and just looking after us while we learned how to do what we were supposed to do in Oslo.
Og Tormod var med oss, og han passet på oss og så etter oss når vi var der I Oslo.
We're called to go to people who often wouldn't walk into the church.
Vi kalt til mennesker som ikke veldig ofte vil gå inn I en menighet.
Too many today don't get the chance to hear about who Jesus is.
For mange da har ikke sjansen til å høre hvem Jesus
In a way that they can understand.
På en måte som de kan forstå på.
Too many people in our cities and towns today.
For mange mennesker I våre byer og landsbyer I dag.
Have an idea about God.
Har en idé om Gud.
Or Jesus.
Eller Jesus.
Or the church.
Eller kirka.
Which stops them from coming.
Som stopper de fra å komme.
If we thought of God the way they do, we wouldn't be here either.
Hvis vi tenkte om Gud sånn som de gjør, så hadde ikke vi heller vært her.
They say, I'm not religious.
De sier, jeg ikke religiøs.
You know, maybe my grandparents were, but it's not for me.
Kanskje mine besteforeldre var, men det ikke for meg.
But they need the chance.
Men de trenger den sjansen.
To hear who Jesus is.
Om å høre hvem Jesus
In a way that they can understand.
På en måte som de kan forstå på.
Which means we need to go to them.
Som betyr at vi må gå til de.
And for too long, our calling as a church across the world, but especially in Europe, has been come to us.
Og for lenge så har vi som menighet både I Norge og I Europa vært sånn kom til oss.
I believe God is calling us to go to them.
Jeg tror Gud kaller oss til å gå til de.
To make the gospel public.
For å gjøre evangeliet offentlig.
Bold.
Frimodig.
And yet relevant to a very secular culture.
Og også relevant til en sekulær kultur.
And that was what I was sharing when I got to visit Norway at the end of 2021.
Og det var det jeg fikk lov til å dele når jeg kom til Norge 2021.
As a mission, we had been praying for a few years for Norway and for the region.
Som en misjon så har vi bedt for Norge I flere år.
And we were praying, God, would you give us a chance to serve together with the church in Norway and what God was doing here?
Og vi hadde bedt til Gud, Gud, kan vi få lov til å være sammen med Norge I hva du gjør her?
Because we really had a sense God was doing something important in your nation.
Og vi kjente at Gud virkelig gjør noe veldig sterkt her I Norge.
So a friend called me and said, hey, I have a meeting in Oslo with different churches. Would you like to come and visit us?
Så en venn ringte meg og sa, hey, vi har en møte her I Oslo. Det veldig viktig. Vil du komme her og være med oss?
And we were together with pastors from many churches in the city.
Vi var sammen med mange pastorer fra Oslo.
And I shared about this message of going and making the gospel public.
Og jeg delte dette budskapet om å gjøre evangeliet offentlig.
And we ended by praying for Oslo.
Og vi endte med å be for Oslo.
And God moved in the room in a way where many of the leaders and pastors, we were crying for the city of Oslo and praying that God would move.
Og Gud bevegte seg veldig sterkt I rommet og I pastorens hjerter at vi kjente på at Gud virkelig ønsker å nå ut.
Some of the pastors came up to me afterwards and said, we haven't really done public evangelism like this since the 90s.
Og en av pastorene kom til meg etterpå og sa, vi har ikke gjort sånn offentlig evangelisering sånn her siden 1990-tallet.
And we want to do something this year, they said.
Og vi ønsker å gjøre noe dette året, sa de.
Would you come and join us?
Vil du bli med oss?
So that's how we, with the Steiger teams, we started coming here to join in with what the churches were doing in Oslo.
Så det sånn vi formet teams for å komme her og bli med på det Gud gjør.
And it built up over the year of 2022.
Og så begynte det å bygge seg opp I 2022.
And it culminated with a thing called Hope for Oslo.
Og det på en måte ble, kom sammen under det som heter Håp for Oslo.
It happened at the same week of the send.
Det var liksom samme uke som the send skjedde I fjor.
And God sent almost 700 people from all over Norway and Europe to spend 4 days in Oslo.
Så Gud sendte nesten 700 mennesker for 4 dager I Oslo I fjor.
And we went to over 50 locations in the city.
Og vi gikk til 50 forskjellige lokasjoner I byen Oslo.
And creatively and boldly shared who Jesus was in a way they could understand.
Og vi kreativt og frimodig delte Jesus på en måte som folk forstod på.
It was a week with lots of events and festivals happening, so the city was full of people that needed to hear Jesus.
Og det var en uke med mange forskjellige arrangementer som skjedde, så det var veldig mange folk som trengte å høre Jesus den uka.
We ended up sharing the gospel with over 3,500 people through one-on-one conversations and proclamations.
Vi fikk lov til å dele evangeliet med over 3,500 mennesker.
And we prayed for over 1,500 people.
Og vi fikk lov til å be for over 1,500 mennesker.
And many of them would say, nobody's ever prayed for me before like that.
Og mange av de hadde sagt, noen har aldri hatt noen be for meg på den måten før.
But one of the things I love about that moment is that God was doing something of a long-term impact in the church in Oslo.
At Gud gjorde noe langvarig I den kristne menigheten I Oslo.
And they continue to boldly go and share Jesus in different ways throughout until now. They're still doing this. Every month they go out and they do different things.
At I etterkant av det så har menigheten kommet sammen I Oslo for å gå ut hver måned og dele evangeliet. Og de har fortsatt med det helt frem til nå.
And a couple of weeks ago, they did a big protest through the city.
Og for et par uker siden så gjorde de en stor sånn der protest I byen.
This is often how we share the gospel in our mission.
Dette ofte sånn vi deler evangeliet I vår misjon.
In fact, maybe I'll show you a few things from the mission there, a few pictures I could show you.
Jeg har lyst til å dele et par bilder fra dere kanskje her nå.
Our mission is called Steiger.
Vår misjon heter Steiger.
And we believe God has called us to encourage followers of Jesus to be bold and go out and share Jesus in a relevant way to secular culture.
Vi har følt Gud har kalt oss til å utruste mennesker til å dele frimodig evangeliet til mennesker I en sekulær kultur.
And we are praying that God would raise up a missionary movement to change youth culture and secular culture in cities around the world today.
Og vi føler oss kalt til å skape en bevegelse av å transformere den globale ungdomskulturen som finnes her I verden.
And we're seeing this happen all around the world. In, for instance, this year that we're doing actions in 40 cities across Europe.
Vi har sett det over hele verden. Akkurat nå så holder vi på å ha noen sånne ting I 40 forskjellige byer I Europa.
In Southern Europe, in Portugal and Spain.
I Sør-Europa, Portugal og Spania.
In France, in Germany, in Poland, where I live.
I Frankrike og Spania og Polen der jeg bor.
In the UK, in London.
I Storbritannia I London.
And in Norway.
Og I Norge.
And we're praying that God would move again like he did. You know, there was a movement in the 70s called the Jesus Movement.
Og vi ber om en ny bevegelse. Og det var jo en bevegelse på 70-tallet som heter Jesusbevegelsen.
And I keep meeting people of an older generation who tell me I came to Jesus at that time.
Og jeg ofte møter eldre mennesker som sier jeg kom til Jesus på den tida.
At that time the culture was so lost.
På den tida så var kulturen så fortapt.
So much depravity and confusion.
Så mye usikkerhet og forvirring.
And Jesus called unlikely young guys and girls to go and boldly share Jesus.
Og Gud kalte de som kanskje var minst forventet til å gå frimodig og dele evangeliet.
Who didn't quite fit in with the format of institutions and churches at the time.
De mennesker som kanskje ikke helt passet inn I institusjoner og kirker på den tida.
But they had two things.
Men de hadde to ting.
They knew the culture and they communicated in a way that culture could understand.
De kjente kulturen og de kommuniserte på en måte som den kulturen forsto.
And they were bold with the gospel.
Og de var frimodige med evangeliet.
They communicated clearly who Jesus is.
De kommuniserte veldig tydelig og klart hvem Jesus
And they called people to repentance.
Og så kalte de mennesker frem til omvendelse.
And some estimate that over 250,000 from the hippie generation came to Jesus at that time.
Og noen estimerer at mer enn 250,000 mennesker fra hippie-kulturen kom til Jesus på den tiden.
We're praying for a new Jesus movement.
Og vi ber om en ny Jesus-bevegelse.
To raise up a new missionary movement.
Til å reise opp en ny misjonsbevegelse.
So that this generation can hear who Jesus is.
Sånn at denne generasjonen kan høre om hvem Jesus
So we're praying for long-term missionary teams in every city in Europe.
Så vi ber om langsiktig misjonsteam til å bli etablert I Europa.
This last picture is in our mission school that we have in Germany.
Dette bildet her fra en sånn misjonsskole vi har I Tyskland.
We have around 150 young people from 30 different nationalities coming every year.
Vi har rundt 150 unge mennesker fra forskjellige land som kommer
Most are in their 20s or early 30s.
Og de fleste de I 20-årene, noen I 30-årene.
And they're going back to their cities.
Og de går tilbake til deres byer.
To their local churches.
Til de sine lokale menigheter.
And starting something to go boldly outside to reach people who wouldn't come into the church.
Og de starter noe for å gå ut frimodig og dele evangeliet.
And one of those was Michael from Oslo.
Og en av de en som heter Michael fra Oslo. oder?
And he's starting a team there.
Og han starter et team der.
And he had a bold vision that he wanted to gather the many churches together and go to the streets of Oslo.
Og han hadde en veldig frimodig visjon om å samle menigheten sammen for å gå ut på gata I Oslo.
So, let's watch the video of what they did 2 weeks ago in Oslo.
La oss ta en titt på den videoen de gjorde 2 uker siden I Oslo.
We'll make some noise. Let's be bold. We're proud of the truth of Jesus. And we're willing to celebrate it publicly here in Oslo. And then we will walk and we will land outside the city parliament.
Yeah.
And we will have bold worship. And we will praise our God publicly in Oslo so that all of Oslo can hear it.
So yeah, this was amazing. Man, I don't know, like 7 churches together with a Steiger team. We gathered at Jernbanetorget and we marched through the city with a big banner saying, no more lies. And then we landed outside the city parliament here and we did bold rocked worship. And then we proclaim the gospel.
We are here because we want us to think about these questions. We believe that these questions, that's important, that they actually have an answer. Our value is not defined. Our value is then just as random as our existence alone. There's no such thing as truth. Why? Because we're all random. Is that there is a God that created the most powerful being of the universe, the source of all life and all love, is the reason why you're here.
We were protesting that you're not an accident. You have a specific value. And love is not just a feeling, love is real. You're not an accident because you're created by a God. And you have a specific value because God saw you as so valuable that he chose to die for you. And love is expressed at the cross once and for all. So we know what love is. So after the proclamation, everyone that was in the protest spread out and started talking to people. A lot of people were just watching and they were ready for conversations. Me, myself, I got to pray with 2 people to receive Christ and I have their contacts and I was so happy for them. And so many people had beautiful conversations. So this was insane. It was way above my expectations.
At one point, Michael and I were like, let's find the craziest guys in the crowd and go talk to them.
På et tidspunkt så tenkte meg og Michael, la oss finne den villeste fyren der de var og snakke med han.
So there was a guy with a big tattoo on his neck.
Så det var en fyr med en svær tatovering på nakken.
I was like, let's go talk to that guy.
Så sa, la oss gå og snakke med han.
So we went over and we said, what did you think about the message?
Så vi hentet han og spurte, hva tenkte du om budskapet?
He said, do you know what? I've actually been reading my Bible recently.
Og han sa, vet du hva? Jeg har faktisk lest I Bibelen min I det siste.
I'd really like to know more about this.
Jeg vil virkelig ønske å vite mer om dette her.
He said, can you explain it to me?
Kan du forklare det til meg?
I thought, wow, this guy's easy. I said, Michael, you talk to the other guy. I'll talk to this guy.
Så jeg tenkte, han her jo enkel. Du kan gå og snakke med han, så kan jeg fortsette med han her.
Because the other guy said, alcohol is my God, when we arrived.
Og han andre var sånn der, alkohol min Gud.
So I said, Michael, you talk to that guy.
Så jeg sa, Michael, du snakker med han.
But 5 minutes later,
Men 5 minutter senere,
the alcohol guy
turned
to his friend with the tattoo
så du sa til vennen med tatovering,
and said, I just prayed to be saved.
Og sa, and he had tears in his bare eyes. Just ba om frelse, til frelse nå,
that was who Michael talked to. So God is good.
Så Gud god.
And we did something similar yesterday.
Og vi gjorde noe lignende I går.
here, well, not, well, almost here, in Kristiansand.
Nesten her, I Kristiansand.
And I'd love Thomas to come and share a story from yesterday.
Thomas skal komme og dele en historie fra I går.
This is Thomas from Bratislava, Slovakia.
Dette Thomas fra Bratislava.
And you'll have to share a microphone, I think.
Vi må bare dele mikrofonen.
But Thomas leads our team in Bratislava.
Og Thomas han leder teamet I Bratislava.
Tell us a bit about yesterday.
Fortell om I går.
Thank you very much. So yesterday, apart from the sand, you know, one thing that really stood out to me.
I går så var det en ting som virkelig stod ut for meg.
Was that at the end of the sand there were 15, 16, and 17-year-olds just saying, "We have to go preach the gospel."
Så var det på slutten av desember I går at det var 15, 16, 17-åringer som bare sa, "La oss gå ut og forkynne evangeliet."
And so then, you know, we went out to the streets of Kristiansand, and there was just these 15, 16, and 17-year-olds just going out, "Yeah, we gotta go."
Så vi gikk inn til byen I Kristiansand, og disse 15, 16, 17-åringer bare skrek, "Vi må gå."
I was with two guys. They were 17 and 16 as well, and we were talking about what is love. What is love?
Og vi gikk sammen med disse to. Jeg gikk sammen med to stykker, 16, 17, og de vi gikk ut for å forklare hva egentlig kjærlighet.
Yeah, and so we were in front of Burger King, and we were talking to these 8 or 9 guys who were playing basketball.
Og vi var utenfor Burger King I byen der, og vi snakket med sånn 8-9 stykk som var fra et sånt basketballlag.
They were basketball players, and we were asking them, "So guys, what do you think? What is love?"
Og vi, de var basketballspillere, vi spurte de, "Hei, gutter, hva tenker dere? Hva kjærlighet?"
And at first they were making fun, like, "Oh, love, you know, love is cigarettes, love is alcohol."
Og så først så tullet de veldig mye, så ja, kjærlighet, det liksom, det sigaretter, det alkohol. Og...
But then after some time, they opened up a little bit and a few of them said, "You know, it's my homie, you know, my friends or my are love."
Og etter hvert så begynte de å åpne seg litt mer opp, og så sa de, "Ja, min venn, min beste venn kjærlighet."
And then later on, as the conversation went, you know, they had to go, so we were like, "Guys, can we pray for you?"
Og så gikk samtalen litt lenger, og så måtte de gå, men så spurte vi om vi kunne be for dem før de skulle gå.
And we could see that, you know, even though there was some peer pressure, they have this desire for true love.
Men så kunne vi merke at det var noe der, og at de faktisk ønsket en ekte kjærlighet.
And one of the guys said, "Yeah, sure, we can pray, but can we go on our knees?"
Og så var det en som sa da, "Ja, vi ønsker å bli bedt for, kan vi også gå ned på kne?"
They were kind of mocking a little bit, yeah.
But... Oh, ja, og de tullet litt sånn med det da.
So there were the 12 of us just kneeled in front of Burger King in the middle of the street. Everyone was there, and we were praying.
Men så gikk vi ned på kne da, alle 12, og vi bare foran Burger King der, og vi ba.
And so we were praying, you know, and many people, they were interrupting me as well, and it was a bit difficult.
Og vi ba, og de liksom avbryt meg, og det var litt vanskelig.
But we were praying, you know, for Jesus to touch them so that they would see that Jesus is true love.
Og så ba vi om at Jesus skulle bare berøre dem, og at de skulle få oppleve at Jesus sann kjærlighet.
And that they don't have to believe the lies that they've been told.
Og at ikke de trenger å tro på de løgner som de har blitt fortalt.
That they're made by a loving God.
Men at de har blitt skapt av elskede Gud.
And after we prayed, they said amen.
Og etter vi hadde bedt, så sa de amen.
And they stopped mocking.
Og så stoppet de å tulle.
And they thanked us, "Guys, thank you so much for praying for us." You know, we hugged and then they just went on.
Og så takket de og sa, "Tusen takk for at dere ba for oss." Og vi klemte, og så gikk de.
So God moves. God moves even in cynical people. There's no closed doors for Jesus.
Ja, Gud beveger seg selv I kyniske mennesker, så det ingen stengte dører for Gud.
Thank you, Thomas. Please be praying for Thomas.
Please be for Thomas.
I loved hearing a little bit here the vision you guys have as a church to pray for missions, to send missionaries.
Jeg hørte litt om deres visjon I denne menigheten om å be for misjonærer, sende and ut misjonærer.
I think one of your areas was Europe missions, Europe cities.
Og en av områdene som jeg tror jeg hørte var Europa, so byer I Europa.
Include us in those prayers.
Så gjerne inkluder oss I deres bønner.
Include Thomas and the team in Bratislava. Bratislava.
Inkludert Thomas og Tim i Bratislava.
Also Sitska is here from the Netherlands. Stand for a moment, Sitska.
Og Sitska her fra Nederland også, yeah. I Nederland.
They've been leading a team.
Hun leder et team.
Having impact around Europe and starting new teams.
Som påvirker rundt om kring Europa og starter nye teams.
So we're thankful to you for your prayers, for what we do.
Så vi takknemlige for deres bønner I det vi gjør.
At the end, we'll put something so that you can follow and get news, that kind of thing.
På slutten skal vi sette opp noe på skjermen hvor dere kan følge oss og hva vi holder på med og sånn.
Why is it important to do this kind of work?
Hvorfor det så viktig å gjøre dette type arbeid?
Because too many people today they don't know who they are.
For det for mange mennesker der vet ikke hvem de
Or why we're here.
Og hvorfor vi her.
There's so much anxiety.
Det så mye angst.
Confusion about the world.
Forvirring om verden.
We're told we're here by accident.
Vi blitt fortalt at vi her med en ulykke.
There's no big purpose.
Det ikke noe mening.
We just have to live our lives and try to enjoy ourselves.
Vi må liksom bare leve livet og bare ha det gøy.
We have to work hard and buy stuff and one day we get old and die and that's it. That's all life is.
Og liksom alt handler om at vi må bare jobbe hardt så kan vi kjøpe noen ting og så en dag blir vi gammel og så vi borte.
So our society is in a crisis of identity.
Så vårt samfunn I en krisesituasjon når det gjelder identitet.
A crisis of relationships. We don't know how to belong anymore.
En krise rundt dette her med relasjoner. Vi vet ikke hvordan vi skal tilhøre noe lenger.
We don't know how to truly connect with people
anymore. Vi vet ikke helt hvordan vi skal connecte med mennesker lenger.
And the biggest questions in life we're told nobody knows the answers to.
Og de største spørsmålene I livet vi fortalt at vi vet ikke svarene til det.
People say, well, maybe there's a God, but nobody knows.
Folk sier, ja, kanskje det finnes en Gud, men ingen vet jo det.
The God is not knowable. You know, you can't know him. You can't understand
at liksom, folk sier, du kan liksom ikke kjenne Gud. Du kan ikke forstå Gud.
But when I read the Bible,
men når jeg leser Bibelen,
I see a very different picture.
Så ser jeg et helt annet bilde.
I see a God who walked the same dirty streets we walk on.
Jeg ser en Gud som gikk på de samme skitne veiene som vi går på.
Who sat in our broken homes.
Så satt I våre brutte hjem.
In the middle of the fighting and the depression and the hardships, he was here.
Midt I all den ondskapen og den motgangen og det som var her på jorda.
And he is here now.
Og han her nå.
So I read in the Bible a God who is close to us.
I Bibelen så leser jeg om en Gud som nær til oss.
A God who even washed our feet.
En Gud som selv til og med vasker våre føtter.
And I want to read that right now.
Og jeg ønsker at vi skal lese om det akkurat nå.
So if you have a Bible, open in the Gospel of John.
Hvis du har en Bibel, så åpne opp I Johannes evangeliet.
Chapter 13.
Kapittel 13.
I'll read in English and then Joran will read in Norwegian.
Jeg leser på engelsk, så skal Joran lese på norsk.
It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father, and having loved his own who were in the world, he loved them to the end. This evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus, and Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God, and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, wrapped a towel around his waist, and after that he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel he had wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" And Jesus replied, "You do not realize now what I'm doing, but later you'll understand." "But no," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." And then, "Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." And Jesus answered, "Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. But when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I've done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I've set you an example that you should do as I have done for you. That's still verse 15, yeah. 1-15.
Vers 1-15. Det var like før påsketiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter, og Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det gjør jeg. Forstår, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Jesus sier til ham, «Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle, for han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen, så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?» Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som herre og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.
It's so beautiful how John starts this story.
Det er så fantastisk hvordan Johannes begynner denne historien.
You remember I was saying how the world feels today and how people see God.
Husker dere hvordan jeg fortalte om hvordan verden føler seg da, hvordan de ser på Gud?
But then when we read our Bibles,
men når igjen vi leser Bibelen vår,
we hear John saying, Jesus did this because he loved his disciples and he loved them till the very end.
Så ser vi det at Johannes skriver at Jesus, han elsker disiplene sine, og han elsker de helt til det siste.
That's how he sets up this story. He says, Jesus does what he does because he loves us, because he loved them.
Det er sånn Johannes setter opp historien, at Jesus gjorde det han gjorde på grunn at han elsker oss, at han elsker de.
So God might feel far at times.
Så Gud kanskje kan føles langt unna.
But in reality, he's already proven and shown that he is alive and here and he loves us and he's with us all the time.
Men realiteten at han allerede bevist for oss at han her, at han til stede, at han elsker oss hele tiden.
And his love is a radical love.
Og hans kjærlighet en radikal kjærlighet.
He does extreme things for us.
Han gjør ekstreme ting for oss.
And another interesting thing that John says as he introduces this story of what Jesus is about to do.
En annen interessant ting som Johannes beskriver en sånn, ja, noe som Jesus kommer til å gjøre,
is he says Jesus knew who he was.
Det var at Jesus visste hvem han var.
That all power was given to him, all authority.
At all kraft og autoritet hadde blitt gitt han.
He knew where he'd come from.
Han visste hvor han hadde kommet fra.
He'd come from God.
Han hadde kommet fra Gud.
And he knew where he was going.
Og han visste hvor han skulle gå hen.
He was going back to God.
Han skulle gå tilbake til Gud.
See, so he knew all the things that we don't know.
Så han visste jo alle de tingene ikke vi vet.
He knew who he was.
Han visste hvem han var.
Why he was here.
Hvorfor han var her.
And where he was going.
Og hvor han skulle gå hen.
And that is what this generation is crying out for.
Og det det denne generasjonen gråter etter.
We need to know who we are.
Vi trenger å vite hvem vi er.
We're given no reference.
Vi har ikke blitt gitt noen referanse.
We're told you can be whoever you want to be.
Vi har fortalt at de kan være hvem enn de ønsker å være.
And it sounds like an amazing freedom.
Og det høres ut som en frihet.
But in reality, it's become the biggest burden this generation carries.
Men realiteten det at det har blitt den største byrden denne generasjonen bærer.
Because we're told, you know, it doesn't matter. Just be whoever you want to be.
For de har blitt fortalt at det betyr ikke noe. Du kan bare være hvem du vil.
It's like being dropped in an abyss.
Så de har liksom bare blitt droppet ut i midt i ingenting.
No ground to stand on.
De har ikke noe grunn å stå på.
And it's like figure it out all on your own.
Og så det bare blitt sagt til dem, bare finn ut av det selv på egen hånd.
And so we don't know what to do.
Så vet vi ikke hva vi skal gjøre.
But then we read about a God.
Men så läser vi om en Gud
who became man.
Som blev ett människa.
Who knew exactly who he was.
Som visste exakt vem han var.
Who knew truth.
Som visste sanningen.
And we're also told today that there is no big purpose.
Så vi har så blivit fortalt att det är inte någon stor hensikt.
We don't know why we're here.
Vi vet inte varför vi är här.
Or where we're going.
Och var vi ska hem.
Or what the point of it all is.
Och vad poängen med det hela är.
Which is why when we go to the festivals of Europe.
Som är därför när vi går till festivalerna I Europa.
We meet too many Gen Z with cuts all up their arms.
Så möter vi för många sån generation sett med arr på armarna sina.
Because they don't know why we're here.
För de vet inte varför vi är här.
Or what their life's for, what the point of it all is.
Och varför livet deras finns och vad poängen med
But we know a Jesus,
men vi vet en Jesus
who knew where he came from,
som vet var han kom fra,
and knew where he was going.
Och han vet var han går hen.
And the reality is,
och realiteten är,
when we have a true encounter with him,
när vi har en sant möte med han,
we can know,
så kan vi känna
who we are,
och vite vem vi är,
why we're here,
varför vi är här,
and where we're going,
och var vi ska hen.
Because you were made by a loving God,
för du blev skapt av en älskande Gud,
who designed you.
Som designer det.
To be the amazing man and woman he called you to be.
För att vara den fantastiska mannen och kvinnan som du är kallad att vara.
And who invites you into his plan.
Som inviterar dig in I hans plan.
To do something significant to change this world.
För att göra något fantastiskt för att förändra denna världen.
Because that is what he is doing.
För det är det han gör.
And he calls us to be part of that.
Och han kallar oss att vara en del av det.
So then Jesus, knowing these things.
Så Jesus som visste dessa tingen.
Does something radical.
Gör något radikalt.
He puts on the clothes of a slave.
Han tar på sig en sån klädning av en slave.
Because he ties a towel around his waist.
För han tar på sig ett linkläder runt sig.
And so you imagine those times when the streets were just of dust.
Så du huskar liksom på den tiden så var ju bara gatan full av stöv.
And people are going around in these sandals and getting dirt all up their feet and their legs.
Och liksom de går med sandaler och de får ju bara massa stöv och shit upp längs benen.
And in the richer houses that had slaves.
Och de mer rika husen så hade de slaver.
A slave would stand at the door and wash people's feet. As they came in.
Och slavarna de stod I dörren och vaskade fötterna till de som kom in I huset.
But now,
men nu,
the king of the universe,
kungen av universet,
puts on the clothes of a slave,
tar på sig kläder som en slave,
and kneels before 12 dirty men,
och knäler ner för 12 skitna män,
and washes their feet,
och han vaskar deras fötter.
Now I don't think they had great soap in those days.
Jag tror inte de hade väldigt god såpa på den den tiden.
I don't know if you've ever tried wiping your feet with some water and a nice clean towel.
Jag vet inte om du någon gång har prövat att vaska fötterna med bara vatten och ett fint handkle.
But I have.
Jag har det.
I grew up in Brazil.
Jag växte upp I Brasil.
And I loved running around with nothing on my feet.
Jag älskar att löpa runt med ingenting på benen.
I'd spend all day out playing on the street with my friends with nothing on my feet because the weather's warm and nice.
Jag brukade hela dagen till bara löpa runt med vännerna mina runt på gatan utan något på benen för det var fint och varmt.
I would come home.
Så kom jag hem.
And go into the bathroom to wash my feet.
Jag gick in på badet för att vaska fötterna mina.
I'd throw some water on my feet.
Och jag liksom kastade något vatten på fötterna mina.
And then I would see that beautiful clean white
Så ser jag den här fantastiska fina vita handkle.
That my mother had washed carefully and hung.
Som min mor hade väldigt försiktigt vaskat fint och hängt upp där.
And I would take that beautiful white towel.
Så ville jag ta detta fina vita handkle.
And I would rub my feet all over it.
Och jag ville bara torka fötterna mina.
And then I hung it up nicely again.
Så hängt det upp väldigt fint igen.
So that my mother could walk into the bathroom.
Så när min mor kunde vandra in på badet.
And see my footprints on
her
towel.
Och se mina fotavtryck på handkle.
And now I want you to imagine.
Och nu vill jag att du ska se för dig.
The king of the universe.
Kungen av universet.
Who made all things.
Som skapade alla ting.
Who is exalted above everything you and I know.
Som är satt högt över allt som vi vet.
Who loved us and who made us.
Som älskar oss och som har skapat oss.
Who is the source of all joy and peace and life.
Som är källan till all glädje, liv och fred.
The one who gives you purpose and meaning and identity.
Han som ger dig hensikt, mening med livet och identitet.
Standing before those 12 men.
Står där framför de 12 männen.
Wearing their footmarks.
Och liksom har på sig deras fotmärken.
As if he was a doormat.
Och som att han var en sån dörrmatte.
To be walked upon.
Till att bli vandrad upp på.
And he's stands wearing their dirt.
Og han står der og går med dissen dritt.
As a symbol.
Som et symbol.
Of what he's about to do.
Av det han kommer til å gjøre.
Because that's exactly what he did on the cross.
For det var akkurat det han gjorde på korset.
When he took all of my dirt and all of your dirt.
Når han tok all min dritt og all din dritt.
And he wore it so that we could be clean.
Og han tok det på seg selv så vi kunne bli rene.
But when he comes to Peter.
Men når han kommer til Peter.
What does Peter do?
Hva gjør Peter?
No!
Nei!
You will not wash my feet.
Du skal ikke vaske mine føtter.
You will never wash my feet.
Du vil aldri vaske mine føtter.
But that's exactly how Peter should react.
Og det akkurat sånn Peter burde reagere.
That's the normal human way of reacting to this.
Det den normale menneskelige måten å reagere på dette.
Because that's what our world is like.
For det sånn verden
The most powerful dominate over the weak.
De mest kraftige, de dominerer jo over de svake.
Survival of the fittest.
Liksom det overleve av den sterkeste.
That's how our society lives.
Det sånn vårt samfunn lever.
We have to do the best so that we can survive.
Vi må gjøre best sånn vi kan overleve.
So why would the king of the universe wash my feet?
Så hvorfor ville kongen av universet vaske mine føtter?
And that's what Peter says. He says no.
Og det Peter sier nei.
You see, our world wants a better world. Our generation wants a better world.
Vår generation vill ju ha en bättre världen.
The young people, young adults, are on the street protesting.
Du vet, de unge folkene, unge voksne, de på gata protesterer.
For a better world.
For en bedre verden.
For peace and justice and equality.
For liksom fred og likeverd og rettferd.
But where do these things come from?
Men hvor kommer disse tingene fra?
One place.
Et sted.
When the king of the universe.
Når kongen av universet.
Died the death of a slave.
Døden som en slave.
Making God accessible to all people.
Gjorde Gud tilgjengelig for alle mennesker.
That's equality.
Det likhet, eller
equality. That's when we're all the same.
Det sånn at vi alle samme.
That's when there's justice.
Det da det rettferdighet.
And that's what Jesus did.
Og det det Jesus gjorde.
It's not the law of nature.
Det ikke lovens, naturens lov.
It's not this humanistic philosophy we live in now.
Det ikke sånn humanistisk filosofi som vi finnes i dag.
It's the law of God.
Men det Guds lov.
The law of love.
Kjærlighetens lov.
And so, Jesus says, Peter, if you don't let me wash your feet,
så sier Jesus til Peter, hvis ikke du lar meg vaske dine føtter,
you have no part with me.
Så har du ikke noe del i meg.
What a terrible thing to imagine.
For en forferdelig ting å se for seg.
The most powerful, the source of everything that is good.
Kilden til alt som godt.
And for us to not have a part in that.
Og for oss til ikke ha del I det.
So Jesus gives two reasons why he washes Peter's feet.
Så Jesus gir to grunner til hvorfor han må vaske Peter sine føtter.
Says Peter, you need me to wash your feet so that you can be clean.
Peter, du trenger meg til å vaske dine føtter så du kan bli ren.
So you can have part with me.
Så du kan ha del I meg.
And that's what you and I need.
Og det det vi trenger.
We need our feet to be washed.
Vi trenger våre føtter til å bli vasket.
Because I need to be part with Jesus.
For jeg trenger å være en del av Jesus.
And the second reason Jesus gives.
Og den andre grunnen som Jesus sier.
He said, I have done this.
Jeg har gjort dette.
So that you would do the same.
Sånn at du kan gjøre det samme.
As I've washed your feet.
Som jeg har vasket dine føtter.
Go and wash the feet of others.
Gå og vask andres føtter.
So that leaves me with a question.
Så det etterlater meg med et spørsmål.
Whose feet am I washing?
Hvilke føtter skal jeg vaske?
Whose feet has Jesus called me to wash today?
Hvilke føtter har Jesus kalt meg til å vaske I dag?
Who are the people that need to know this message?
Hvem de folk som trenger å høre dette budskapet?
That God is for them.
At Gud for dem.
That God can give them identity.
At Gud kan gi dem identitet.
And purpose.
Og hensikt.
And a reason to live.
Og en mening med å leve.
Who are the people around us whose feet we need to wash?
Hvem de folk rundt oss hvor vi trenger å vaske?
I'll end with a story.
Jeg skal ende med en historie.
A friend of mine called Janetta.
En venn av meg som heter Janette.
She's from Poland.
Hun fra Polen.
But she spent a lot of time in Berlin.
Men hun brukte mye tid I Berlin.
She was part of the electronic music scene there.
Hun var en del av sånn elektronisk musikkscene der.
And she got very lost in that place.
Og hun ble veldig fortapt inne I det stedet.
She started messing with spiritual things she didn't understand.
Hun begynte å rote bort de åndelige ting som hun ikke forstod.
With tarot cards and the New Age.
Med sånn tarotkort og sånn New Age.
To the point that she experienced a deep oppression in her life.
Til det punktet at hun opplevde en stor depresjon kom over henne.
She couldn't even sleep at night.
Hun kunne ikke sove på nettene.
Out of fear.
Ut av frykt.
And she went looking for help back in Poland.
Og så gikk hun tilbake til Polen for å finne hjelp.
She went looking everywhere. She walked into a big historic building of a church on the central square.
Hun gikk liksom overalt, så gikk hun til en sånn stor katedral midt på sentrum der.
But there wasn't anybody there to help her.
Det var ingen der for å hjelpe henne.
But when she went out on the main square,
men hun gikk ut på hovedgata,
there was a wild bunch of people.
Så var det en vill gruppe mennesker.
Doing music.
De gjorde musikk.
And talking about God.
Og snakket om Gud.
So she stopped to listen.
Så hun stoppet.
And somebody from our team went to talk to her and asked her how she was doing. And she told her story. And she said, I think I'll never be free. And they said, that's not true. You can be free. You can be free right now. So they prayed for her. And she experienced a deep peace. And she said, can I hang out with you guys?
Så spurte, kan jeg henge med
dere? And they said, yeah, come on, come to our house. You can have dinner with us.
Så sa de, ja, kom til vårt hus, så kan du ha middag med oss.
So she went and had dinner with them.
Så gikk og hadde middag sammen med dem.
And then they said, where are you staying?
Så sa de, hvor bor du?
She said, I'm at a hostel down the road.
Jeg på et hostel nede ved veien.
And they said, stay with us.
Så sa de, bo med oss.
And she said, I don't sleep at night.
Men så sa hun, jeg sover ikke om nettene.
Because I'm so afraid.
For jeg så full av frykt.
I sense a presence in the room and I can't sleep.
Jeg føler et sånt nærvær i rommet, så jeg kan ikke sove.
And they said, we can pray for you.
Så sa de, vi kan be for deg.
So the girls sat by her and prayed for her until she fell asleep.
Så de satt ved henne og ba for henne.
And she slept like a baby.
Og hun sov som en baby.
And she woke up the next day.
Og hun våkna dagen etter.
And she said, I feel like a newborn child.
Så sier hun, jeg føler som et nyfødt barn.
And she never left.
Og hun dro aldri.
She stayed in that house.
Hun ble I det huset.
Some months later, she was baptized.
Noen måneder senere så ble hun døpt.
She joined the church.
Hun ble med I menighet.
And 3 months ago, she married a man of God.
Og 3 måneder siden så ble hun gift med en mann av Gud.
She's been serving with our team.
Og hun har vært med og tjent nå med vårt team.
One day she came to us.
Så en dag så kom hun til oss.
She said, I come from a dark place.
Så sier hun, jeg kommer fra et mørkt sted.
And I want to go there.
Og jeg ønsker å gå der.
And tell people about the Jesus I met.
Og fortelle dem om den Jesus jeg har møtt.
So we went to the electronic music clubs with her.
Så vi gikk på disse her elektroniske musikkklubbene.
And we went and met her friends.
Og vi gikk der og møtte hos sine venner.
And we talked to Jesus about Jesus with them.
Og vi snakket om Jesus til dem.
And sometimes she goes on an action with us and she holds a sign.
Og noen ganger så blir hun med på sånne her aktiviteter med oss hvor hun holder et sånt skilt.
And it says, an action like this changed my life. Ask me how.
En sånn ting skjedde med mitt liv og det forandret mitt liv. Spør meg hvorfor.
You see, she had her feet washed by Jesus.
Hun hadde sine føtter vasket av Jesus.
So she wanted to know.
Så hun ville vite.
Whose feet could she wash?
Hvilke føtter kan hun vaske?
And she's still doing that today.
Og fremdeles gjør det I dag.
Whose feet can I wash?
Hvilke føtter kan jeg vaske?
Whose feet can you wash?
Hvilke føtter kan du vaske?
Who's God calling you to bless?
Hvem kaller Gud deg til å velsigne?
Is it your neighbor?
Er det din nabo?
Somebody you work with?
Noen du jobber sammen med?
Somebody in your school?
Noen på skolen
din? In your university?
På universitetet
ditt? Is God calling you to go somewhere else?
Kaller Gud deg til kanskje gå et annet sted?
To wash people's feet?
For å vaske menneskers føtter?
Is God calling you to reach your city?
Kaller Gud deg til å nå din by?
Or your neighborhood?
Eller ditt nabolag?
So they might know the hope.
Så de kan kjenne håpet.
We have in Jesus.
Som vi har I Jesus.
So I want to pray that right now for us.
Så jeg ønsker å be det over oss akkurat nå.
Maybe you're here today.
Kanskje du her I dag.
And when I explained what Jesus did for us.
Og når jeg fortalte hvordan hva Jesus gjorde for oss.
How he takes our dirt away.
Hvordan tar bort vår dritt.
Maybe you're thinking, I need that.
Så tenker du kanskje jeg trenger
det. I don't know if I've ever really received that from Jesus.
Jeg vet ikke om jeg faktisk har ordentlig mottatt det fra Jesus.
And if that's you,
og hvis det det,
I want to pray for you right
now. Så ønsker jeg å be for deg akkurat nå.
And I'm going to say a simple prayer.
Og jeg skal be en veldig enkel bønn.
And you can repeat it in your own heart, in your own mind.
Så kan du be det samme som jeg ber I ditt eget hjerte.
Between you and Jesus.
Mellom deg og Jesus.
He's here and he's saying, I want to wash your feet.
Han her og han sier, jeg ønsker å vaske dine føtter.
And maybe you're saying, yeah, Jesus, I need that.
Kanskje du sier, Jesus, jeg
maybe,
trenger det.
Maybe you felt far from him.
Kanskje du har følt deg langt borte fra ham.
And you're like, Jesus, I need to be able to be close to you again.
Og så sier du, Jesus, jeg trenger virkelig å være nær deg igjen.
And so we just say, Jesus, thank you that you're here.
Så bare sier, Jesus, takk for at du her.
Thank you that you have the power to take away the dirt of our lives.
Takk for at du har kraften til å ta bort dritten I vårt liv.
Thank you for your forgiveness.
Takk for din tilgivelse.
For what you did on the cross.
For hva du gjorde på korset.
And I ask that you would make me clean right now.
Og jeg spør om at du skal bare gjøre meg ren akkurat nå.
That you would receive me.
At du skal ta imot meg.
Come into my life.
Kom inn I mitt liv.
And help me to follow you.
Hjelp meg å følge deg, Jesus.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.
Amen.
If you prayed that prayer,
hvis du ba den bønnen,
and you know it was important for you,
og du vet at det var viktig for deg,
please tell somebody before you leave today.
Vær så snill, fortell noen før du drar I dag.
Tell somebody from the leadership team, the worship team, the pastor. Come and tell somebody.
Vi gjerne fortelle enten til pastorlederskapet her eller noen andre lederskapet her.
So the community of faith can walk with you and help you and walk.
Så forsamlingen I tro her kan gå sammen med deg.
But maybe you're here today.
Kanskje du her I dag.
And you know Jesus.
Og du kjenner Jesus.
But he's calling you to do something different.
Og han kaller deg til å gjøre noe annerledes.
Maybe as I've been talking.
Kanskje det mens jeg har vært snakka.
A clear call from God.
Så du kanskje kjent på et klart kall fra Gud.
To take a step of faith.
Til å ta et steg I tro.
To do something for him.
Og gjøre noe for han.
Maybe he's giving you a specific vision or dream.
Kanskje han gitt deg en spesifikk drøm eller visjon.
An idea, and you want to say, yes, Jesus, I'm going to do it.
En idé, og du sier, ja, Jesus, det vil jeg gjøre.
So make a sign right now for that and say, yes, Jesus, I'm going to do it. And stand up just to say, Jesus, I'm saying yes to what you're putting on my heart.
Så gjør et tegn ved å stå og reise deg opp nå og si, ja, Jesus, jeg ønsker å gjøre det du har kalt meg til å gjøre.
So if that's you, just stand right now.
Så hvis det der, så kan du stå og reise deg opp nå.
And I'm going to pray for you.
Og jeg ønsker å be for deg.
Jesus has washed our feet.
Jesus har vasket våre føtter.
Maybe he's given you an idea of something you want to do right now.
Han har kanskje gitt deg en idé og et kall som du ment å gjøre.
I'm going to pray that God would anoint us with his Holy Spirit.
Og jeg skal be om at Gud skal salve oss med sin Hellige Ånd
og det vi skal gjøre. So that we can go out and serve him.
Så vi kan gå ut og tjene han.
Jesus, thank you for washing us, for making us clean.
Takk, Jesus, for at du har vasket oss og gjort oss rene.
Lord, you see the men and women standing in this room.
Du ser menneskene, menn og kvinner som står I dette.
And we're saying yes to you.
Og som sier ja til deg.
We want to do something for you.
Vi ønsker å gjøre noe for deg.
There are people around us whose feet we can wash.
Det mennesker rundt oss hvor vi kan vaske føttene til.
So I ask, would you anoint us with your Holy Spirit?
Ber om at du skal salve oss med din Hellige Ånd.
Give us boldness and courage.
Gi oss frimodighet og mot.
Send us out to reach this world.
Og send oss ut til å nå denne verden.
For your glory.
For din herlighet.
I pray that you would give new dreams and visions right now.
Jeg ber om at du skal gi nye drømmer og visjoner akkurat nå.
Give new faith right now, Lord Jesus.
Gi ny tro.
Call us to reach our neighborhood, our schools, our work.
Kall oss til å nå vårt nabolag, våre venner, vår arbeid.
Send out new missionaries from this church.
Send ut nye misjonærer fra denne menigheten.
Start new evangelistic works through this church.
Start ny evangelistisk arbeid gjennom denne menigheten.
Call people here to be bold and radical in their prayer life.
Kall mennesker her til å være radikale og frimodige I deres bønneliv.
To be bold and radical in their generosity and their financial giving.
Til å være frimodige og radikale I deres generositet og givning.
To be bold in practical things they can do to serve the community.
Til å være frimodige og praktiske I de tingene ved å tjene samfunnet rundt.
Do something new in our hearts this morning.
Gjør noe nytt I vår hjerte denne morgen.
And send us out.
Og send oss ut.
In your name, Jesus.
I ditt navn, Jesus.
Amen.
Amen.